here's another one. Here's another one. Touch.
Narazimisha kuna furanda ni kumbe na umia roo inachoma Ulangula mapenzi kachukua na ni manena nkabako Penzi limekuwa vita ni, penzi limekuwa shida ni Wako ni nusulu nani, oh moyo Tena nahisi nimepigwa kitanzi, moyo ni mpasuko radi Nani anitibu maradhi, oh moyo Kungangana siwezi
Kungangana
Yani kungangani ya mapenzi
Hapana
Nimepiko kingo kingo
Hapana
Haya maja shingo shingo
Hapana
Hakuna tena na furaha jana Moyo umechoka kungangana Ni maigizo siku na mchana Unaucheza shere shere Mama niliacha yote anipita Vitimbwi na visa Ulipanda we milishuka Penzi kuriimarisha Ilikuwa lazima Kuna wakati utafika mine tutakwazana Kiza makina Mwezangu kanivwa kama saba ingali mimnyawa Mwana niliacha yote alipita Vitimbwi na visa Ulipanda we milishuka Penzi kuriimarisha
Kungangana siwezi
Kungangana
Yani kungangani ya mapenzi Hapana staki mapenzi Oh yeah
No 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 Hapana hapana Ngangania
Touch Five now.